John does.
Yes.
Kila siku ntaimbaga,
yes.
Juvila mimi jenga.